Ay, yo, yo.
Here's another one. Here's another one.
Mi ñama, 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 ñama. Ay, yo, yo, yo.
Shaipaka, ilivyo nona inawaka sawaka. Ni ya kuchoma, ya kuko ya bata. Mana mbuzi kagoma na kamba kaikata. Nakitaka na mavumba tapata. Sala mjengi ya na nyumba tapata. Nisijari yawe mkumba matasa. Chumba nshampata, kayumba umewaka. Akitembea kama takika nyaka. Akiyungia kama ndo analiaka. Akinipea huko mkona magaka. Ile minyama ndena ni marizaka. Na kutoka juu mpaka chini, amesima. Na honga tatake nini, siombe akina.
Oh, unapendaga mi nyama, 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 nyama. Mi nyama, nyama, nyama. Mi nyama, nyama, nyama. Nipe nyama kwa nyama. Nyama, 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 nyama. Mi nyama, nyama, nyama. Mi nyama, nyama, nyama. Oh, nyama kwa nyama.